Shall we pray?
하겠습니다.
We thank you, Lord, that we can remember the day when you came into this world.
Siyabonga Nkosi ukuthi sikwazi ukukhumbula lolu suku kufika kwakho kulomhlaba.
Should have been a day when all the world would have shouted hallelujah.
Kwakufanele kube usuku lapho umhlaba wonke umemeza uhalleluya.
In heaven it was that day.
Kwaba njalo ezulwini.
But here on earth it wasn't. There were some that were angry. Some were out to kill you. But we thank you that in spite of all that you came. Siyabonga Nkosi ukufika kwakho kulomhlaba wezono ukuyosisiza.
Thank you, Lord, for coming to this world of sin to help us. Amen.
Empeleni bekumele ukuthi kungabi izulu nje elithokozayo, kodwa umhlaba wonke uthokoze ngokufika komsindisi wethu kulomhlaba.
Actually, it should not only be heaven that should rejoice on that day when our Savior came to this world, but
what
the whole world.
What a great day that Jesus came into this world for our sake.
Usuku olunjani oyisimanga ukuze uJesu afike kulo mhlaba ezele thina.
Bekungafanele nje ukuthi kube khona uhalleluya emhlabeni, kodwa vele kwaba khona uhalleluya ezulwini. Ukuqaba lonke lwasezulwini.
They ought not to have only been hallelujahs in heaven and how the heavenly host cried out the hallelujahs and glories to God, but it should have been here on earth. Before we continue, let us pray.
Sibonga Nkosi leli thuba osiphe lona lokuba sihlangane ngalolu suku lapho sikhumbula ukuza kwakho emhlabeni.
We thank you, Lord, that we can gather on this day, remembering your coming to this world. We pray that you would be with us as we remember your coming. Through your grace.
Amen.
Amen.
Namhlanje kuusuku olukhulu.
Today is a great day.
Lapho sikhumbula ukufika kwenkosi yethu lapha emhlabeni.
Where we remember the coming of our Lord to this earth.
Asilwazi usuku lwangempela afike ngaso. Kodwa siyambonga ngokumkhumbula sithi siyabonga uNkosi Jesu ukuthi ufike emhlabeni usikhumbule uzosikhulula ezolweni zethu.
We don't know the precise day of his coming, but how wonderful and thankful we are that we do have a day in which we can remember his coming and praise him for coming to save us.
Not that he was born today or on this day. We don't know when it was. But we remember his coming and thank him for it.
noma singalwazi usuku ngqo kodwa sikhumbula usuku lwakhe lokuzalwa siyambonga ngakho.
When a king is born, very seldom they remember his birthday on the day he was born, even earthly kings. But we thank God that he sent his son to come into this world to save us.
Noma amakhosi ezelwe akujwayelekile ukuthi umuntu akhumbula usuku lwakhe lokuzalwa kodwa siyabonga uJesu ngokufika kwakhe sikwazi ukumbonga ngokusindisa esonweni.
Simemezu hallelujah. Kanye noquqaba lwasezulwini elehla ezulwini lakhuluma abanye bethi babehlabelela kodwa iBhayibheli lithi bebekhuluma.
We also cry out hallelujah when as the heavenly host came down, and some imply that they were singing, but they were proclaiming, talking.
We thank for him that he came, and we rejoice because of it. And that's why we have a day where we remember his coming. Not that he came this day necessarily, but we remember his coming.
Usimanga ukuthi sikwazi ukuthi sibe nosuku ukuthi sikhumbula ukufika kwakhe.
Abasebukhosini bomhlaba bayathanda ukugubha usuku lokuzalwa kwenkosi yabo, hayi ukuthi yazalwa ngalolu suku. We can't say that Jesus was born today, but we remember his coming. And with all the people from heaven that came down, people say they sang. We don't know whether they sang. The Bible tells us they spoke, and we want to speak with them, rejoicing that Jesus came into this world for us to save us.
Nathi sithanda ukuhlanganela nalaba abaqhamuka ezulwini ukuyo memeza lezi ndaba ezimnandi. Nathi sithanda ukuthi sibajoyine simbonge uNkulunkulu ngokusithumela inkosi yethu uJesu.
Today we remember the birth of our Lord Jesus Christ.
Sikhumbula ukuzala kwenkosi yethu uJesu namhlanje.
That doesn't mean that he was born on this day.
Kaloku achaza ukuthi wazalelwa ngqo ngalolu suku.
People like to remember the birthdays of their kings, but they very seldom do it on the day of his real birthday. But there's a day when they remember the birth of their king.
Nabantu bajwayele ukuthi mhlambe bawugubhe usuku lokuzalwa kwenkosi yabo kodwa akujwayelekile ukuthi bakwenze ngosuku lwakhe ngqo wokuzalwa.
Thina ke siyajabula namhlanje lapho sikhumbula ukuzalwa kwenkosi yethu Jesu Kristu.
So we today can remember his coming, his birth in this world today.
kusu olukhulu.
It is a great day
ukufika kwakhe.
That we can remember his coming.
But before we start, has everything been done? Has the child been blessed? There were parents that would like to have bring their child. It's been done. Everything. Not that afterwards we say, oh, we've forgotten this. Kuyinto enkulu ukuba sikhumbule ukufika kwenkosi yethu kulomhlaba.
Isn't it great that we can remember the coming of our Lord to this earth?
Asikwazi ukusho ukuthi ngempela wazalwa ngalolu suku.
And we cannot exactly say it was on this day or in December.
Kodwa siyakhumbula ukufika kwakhe. Lokho kuligugu kithina.
But what we are doing, we are remembering his birth, and that is very precious to us.
Sikhumbula ukufika kwakhe.
Remembering his coming.
Akubanga into encane.
That was nothing small.
Siyakuzwa ngalokho eBhayibhelini.
And we hear of that in the Bible.
Izulu lonke belimemeza hallelujah.
And all heaven was crying out hallelujah.
Abantu bathi bebehlabelela lokho ke asikwazi. IBhayibheli lithi uquqaba lwasezulwini lwehla lwakhuluma. Bakhuluma babonga uNkulunkulu.
People say that the heavenly hosts were singing, but the heavenly hosts were proclaiming, they were saying, speaking these glad tidings.
Bahluleka ukuhlala ezulwini beza babonga uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ezelwe yodwa.
They came, forsook heaven, to thank the Father for sending his Son to this world.
Tell me, have we done everything we should have done? The child was blessed. Thank you. Angithanda ukuba ngibuye ngiyisole ngithi awu ngakhohlwa yile nto. Ngalibala lokhu. Siyabonga uNkulunkulu ngokusithumela indodana yakhe ezelwe yodwa.
We thank the Lord God for sending his only Son.
Mhlawumbe ayikho ingelosi yasala ezulwini. Mhlawumbe beza bonke beyumbonga. Bemdumisa uNkulunkulu ngokuza kwenkosi yethu uJesu Kristu lapha emhlabeni.
Maybe there was not even an angel left in heaven, but all were so eager to praise God for sending his only Son to this world.
Ukuba bebeza behlabelela mhlawumbe, kodwa iBhayibheli alisho njalo. IBhayibheli lithi bebeza bekhuluma.
And it is said that the angels came and sang, but the Bible doesn't say that. It says they spoke these glad tidings.
Nalolu suku lwanamhlanje lapho sikhuluma, khumbula ukuza kwenkosi yethu.
And even today, when we remember his coming,
abantu bathi uquqaba lwasezulwini lwehla lwahlabelela, lokho asikwazi. IBhayibheli lithi bebehla bekhuluma. Nathi ke sithanda ukukhuluma kanye nabo, sibonge uNkulunkulu ngokusithumele Hum sin disse.
And what is customary said that they sang, but they actually spoke these great tides, these praises to God for sending His Son to this world. And today we want also to say and proclaim these glad tidings and thanking God.
Siyakhuluma sidumisa uNkulunkulu. Asisho ukuthi wazalwa ngalolu suku. Asisho nokuthi uquqaba lwasezulwini lwahlabelela. IBhayibheli lithi uquqaba lwehle ezulwini lwakhuluma. Nathi ke sithanda ukukhuluma, sibonga uNkulunkulu ngosithumela uJesu Kristu kulo mhlaba.
So today we also want to speak it out and to thank God for sending our Savior to this world in like manner as the angels did when He came and was born.
Do you remember, is there still something that had to be done or announced?
Everything was done.
I'm glad, because I don't like to leave and then they say, oh, this wasn't done and this wasn't said. Kusho ukuthi siyakhumbula ke ukusa kwenkosi yethu lapha emhlabeni ngalolu suku lwanamhlanje.
So we thank God for sending His Son to this world that we can remember it as well.
Asinalo iqiniso ukuthi wazalwa yini ngalolu suku, kodwa siyakhumbula ukuza kwakhe ngalolu suku.
We have no surety whether it was really on this day, but we do remember His day of His coming.
Kuyinto yakhona ukuthi i-birthday lenkosi noma lamakhosi likhunjulwe ngosuku lokuzalwa kwabo, kodwa bayalikhumbula. Nathi siyalikhumbula, sisho ukuthi wazalwa namhlanje.
So even when kings' birthdays were remembered, it not necessarily was on that specific day, but indeed it was a day appointed for remembering His birthday.
Kodwa namhla sikhumbula ukuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. Sifunda neBhayibhele ukuthi kwahamba kanjani kulesi sikhathi.
But today
ezelwe,
we thank God for the coming of our Lord Jesus Christ to this world.
Kusuku olukhulu ukwehla kukaJesu ezulwini azalwe abe umntwana.
It is something very great that Jesus came down from heaven to be born a child on this world.
Abe umntwana kaNkulunkulu ngokuzalwa ngomfanekiso wethu.
Being the child of God, being born in our likeness.
Namhlanje ke siyakhumbula okunye kuningi okwenzeka ngokuzalwa kwakhe, kodwa siyakhumbula nje okunye kokuza kwakhe la emhlabeni.
Today we are reminding ourselves of some things. There are so many things that pertain to this day and things that happened, but we just remember some things.
Asisho ukuthi wazalwa ngalolu suku luka 25. Asikwazi ukusho lokho. Kodwa ngalolu suku siyakhumbula ukufika kwakhe emhlabeni.
But we cannot confirm that it was exactly on the 25th of December His coming. But what we do, it is a day in remembering His coming to this world. It is a great day that Jesus came down from heaven. We remember His coming and we call it Christmas. A very great day. And the Bible tells us of that day when even the heavenly hosts came down over Bethlehem and even proclaimed, spoke out God's praises.
Abantu bathi bebecula ayike asazi okushiwo iBhayibhele bebekhuluma ngazwi linye.
People say they were singing, but what the Bible tells us, they were all in one accord speaking.
Uquqaba lwasezulwini lwehle ezulwini bakhuluma babonga ngoba bekusuku olukhulu ukuba uJesu azalwe abe inyama eze la ngenxa yethu.
So the heavenly hosts, they spoke and praised God of Jesus coming down, born in the flesh, to our salvation.
Namhlanje siyakhumbula okunye. Asikwazi ukukhumbula konke, kuningi kakhulu. Ingunaphakade kungakhulunywa ngokuza kukaJesu ngesimanga sanamuhla. Kodwa thina sikhumbula kafushane lokho kushiwo iBhayibhele ngokuzalwa kweNkosi yethu.
So today we are just touching on a few things. We cannot speak of it all. Perhaps we can speak till eternity if we go into every detail and of this significant day of His coming to this world.
Ukuza kwakhe kwaba usuku olukhulu, uquqaba lwasezulwini lwehla lwakhuluma bebonga ukuza kukaJesu kulomhlaba eza ngenxa yethu ezoba inyama ukuba asindise thina bantu esisenyameni.
So heaven's host spoke out praises to God, praising Him for Jesus coming down in the flesh, born here in this world.
Uquqaba lwasezulwini angazi ukuthi kukhona ingelozini eyasalayo ezulwini. Behla bonke beyokhuluma bebabaza ukuza kukaJesu Kristu la kulomhlaba.
So I don't know whether there was one angel missing and left behind in heaven.
Nathi ke siyakhumbula ukuza kukaJesu namuhla.
And so we also remember His coming to this world today.
Yize ukuthi asazi ukuthi wazalwa ngaluphi usuku. Asazi nge ngokuthi wazalwa ngalo lolu suku luka 25.
Although we do not know precisely the day, we don't know whether it was on the 25th.
Kodwa siyakhumbula ukuza kwakhe kulomhlaba ngenxa yethu ezelwe kuMaria.
But we celebrate this day remembering His coming to this world, being born of Mary.
Kukhona ke okuncane nje esithanda ukuthi sikubukisise
okushiwo iBhayibheli maqondana nokuza kwenkosi yethu.
And then there is just something small that we can look at what the Bible tells us of his coming to this world.
Lolu suku sokwalukhulu lokufika kwenkosi yethu iyehle ezulwini iyoba umuntu inyama yakhe ifana nenyama yethu.
So we remember this great day of the coming of our Lord to this world, that his flesh was of our flesh.
Kodwa manje sithanda ukukhumbula nje kancane ngamazwi afushane okwenzeka ngosuku uJesu ezelwe.
So we can just in short, in a few words, just speak of what happened when Jesus was born.
Kusuku olukhulu ngoba kuthiwa uquqaba olukhulu lwasezulwini lwehla lwabonga lamemezu uhaleluya ngokuza kukaJesu kulomhlaba wakithi ezelwe nguMaria inyama yakhe ifana nenyama yethu.
So that was a great day that even the heavenly hosts came down and spoke and proclaimed and praised God for Jesus, the Son of God, coming down to this world, being born in the flesh, his flesh being of our flesh.
Lokho ngikusho ukhumbula nje ukwehla kukaNkulunkulu ezoba inyama ezelwe nguMaria.
And this I just speak as God himself coming down in the flesh, being born of Mary.
Ngithanda ukuthinta okumbalwa nje.
Allow me just to touch a few things.
Kuningi ongakhulunywa ngokuza kukaJesu kulomhlaba.
Much can be said about the coming of Jesus to this earth.
And that could be said. Kodwa thina ngamafushane siyakhuluma nje ngokuza kwakhe abe umntwana ozelwe nguMaria.
But we can speak about Jesus coming, being born as a child, born of Mary.
We could speak many things about it. All eternity won't suffice to measure all the depth, the breadth, the height, the greatness of his coming into this world to become man. Now, I would like just to touch on a few things that happened when Jesus was born. Ngithanda ukuthinta okumbalwa nje okwenzeka lapho inkosi yethu uJesu Kristu azalwa. Kusuku olukhulu lolu suku.
This is really a great day.
Uquqaba lwasezulwini lwehla ngazi ukuthi kwabakhona ingelozi esalayo yini ezulwini bezobabaza ukufika kukaJesu Kristu ezelwe nguMaria.
The heavenly host gathered, and I don't think there was perhaps an angel left in heaven to announce the coming and to praise God for Jesus coming down to this earth to be born of Mary.
Leyo ukuzalwa kwenkosi yethu ezelwe nguMaria kujulile, kubanzi, kuphakeme, ngeke siqede.
The implication of Jesus being born of Mary is wide, its height and its breadth we cannot fathom.
Có toàn nghi than đủ thi ta ô cung ba đoàn trì ô siêu ý bảy bề lê ngũ giả lọa quả.
But I just want to touch on a few things what the Bible mentions concerning his birth.
Ai ô thi si thi wa giả lọa ngũ ngã lô lô sư có toà si a cung ngũ lô ngũ giả lọa quả kê ngã lô 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 sư.
By this we are not saying that it was exactly this day on which he was born, but but we do remember his coming, his birth on this day.
Kuningi keke siqede upansi uphakama ukujula maqondana nokuzalwa kwenkosi yethu ezelwe nguMaria.
It is so vast, we cannot fathom the height, breadth, or the depth of the implication of his being born of Mary.
Kodwa lukhulu lolusuku.
But it is indeed a great day.
Uquqaba lonke lwasezulwini lweza lwakhuluma ngalolusuku ngalokho kwenzekile.
The heavenly host came down to speak and proclaim about this that happened of the Christ's birth.
Uquqaba lonke lwasezulwini lwehla lakhuluma bakhuluma ngesimanga esenzekile ukuba uJesu azalwe nguMaria.
The heavenly host spoke about the miracle of Jesus coming down, being born of Mary.
Asinaliqiniso ukuthi wazalwa ngempela ngalolu suku, kodwa siyakhumbula ukuzalwa kwakhe ngalolu suku.
And we have no assurance that it was exactly on this day that he was born. But one thing we do is we remember his birth on this day.
Ake sibukezeke okuncane nje oqondene nalokho okushiwo iBhayibheli ngokuzalwa kwenkosi yethu ezelwe nguMaria.
Let us just look a bit of what happened when he was born of Mary.
iBhayibheli liyakhuluma laphezelwe uquqaba lwasezulwini lwehla lwakhuluma abanye bebethi bebecula asazi iBhayibheli lethi bebekhuluma bedumisa uNkulunkulu ngokufika kukaJesu la kulo mhlaba.
So when Jesus was born, the heavenly host came down. Some say they were singing, but the Bible tells us they were proclaiming, speaking the good news of his coming.
Kukhona okuncane-ke engithanda ukuthi ngikuthinte ngokuzalwa kukaJesu.
So there's something small that I would like to touch on concerning his birth.
Lolu suku lokukhumbula kwethu ukuzalwa kwakhe akusilo usuku oluncane. Ngoba siyezwa uquqaba lwasezulwini lwehla lubonga uNkulunkulu ngokufika kukaJesu lapha emhlabeni.
So it is no insignificant or small day, but a very great day that even heaven's host came down to earth.
Asisho ukuthi wazalwa ngomhla ka-25.
And we can't say that he was born on the 25th.
Ziyashaya ngenxa yalokho. Kodwa asisho ukuthi wazalwe ngalolu suku, kodwa siyakhumbula ukuzalwa kwakhe ngalolu suku.
The enemies want to attack us regarding our celebration of the 25th, whether we have assurance that that was the day. But we don't say it was the day, but we remember his coming.
Lolu suku lokukhumbula ukuzalwa kukaJesu akusilona usuku oluncane lukhulu ngeke sikwazi ukulichaza lonke sithinta nje umphetho wengubo yakhe.
So this celebration of his coming is a great day. We cannot fully expound on it, of his coming, but it was a great day.
Kuthiwa uquqaba lwasezulwini lwehla lwabonga lwadumisa uNkulunkulu ngokuza kwakhe ezelwe nguMaria.
So even heaven's host came down and proclaimed these tidings and praised God about the coming of Christ being born of Mary.
Ngithanda ukuthinta okuncane nje.
So I just want to touch
ngokuzalwa kwenkosi yethu.
On a little concerning the birth of our Lord.
Esikutholayo ngokaMathewu isahluko sesibili.
That we find in Matthew chapter 2.
Ivesi lokuqala nelesibili uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emihlweni kaHerodi inkosi. Beka kwafika izazi zaseJerusalema zivele empumalanga zithi uphi lo ozelwe eyinkosi yabaJuda na ngokuba sibonile inkanyezi yakhe.
Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? Who has seen a star when it rose and have come to worship him?
O Herod inkosi, esekuzwile lokho, wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye.
When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him.
Bese sifunde naseversini leshumi nentathu.
And then we also read from verse 13.
Sezimukile bheka inkelozi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi vuka uthabathe umntwana nonina ubalekele eGibhithe. Uhlale khona ngize ngikutshele ngokuba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuba ambulale ambhubhise.
Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him.
UHerodi wathi kuzizazi, hambani uma nimbonile, nibuye ningibikele, ngoba nami ngithanda ukumkhothamela. Kanti uyafarisa, uyazenzisa.
Herod told the wise men, go and search for the child, and when you have found him, bring me word that I too may come and worship him. But he was hypocritical in what he said.
Evesini leshumi nantathu kuMathewu 2. Sezimukile bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi vuka uthabathe umntwana nonina ubalekele eGibhithe uhlale khona ngize ngikutshele ngokuba uHerodi uya kumfuna umntwana ukuba ambhubhise.
And then in verse 13 of chapter 2, now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him.
Wathi njengokuba niphume empumalanga, yanini khona, uma senimbonile, nize nibuye, ngoba nami ngifuna ukumkhothamela.
He told these wise men, as you have come from the east, go and search for him, And when you have found him, come back, bring me word, that I too may go and worship him.
Kanti uherodi uyafarisa ufuna ukumbhubhisa.
But Herod was hypocritical. He actually wanted to destroy him.
Ivesle shumnentato sezimukile bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi vukuthabathe umntwana nonini ubalekele eGibhithe uhlale khona ngize ngikutshele ngokuba uHerod uza kumfuna umntwana ukuba ambhubhise.
As verse 13 says, when they had departed, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him.
Wathukuthela kakhulu, wathuthumela, wabulala bonke abantwana besilisa baseBethlehema, nasendaweni yonke yangakhona, abaminyaka mbili nangaphansi, nangesikhathi, njengesikhathi, ebesibuzisile kuzo izazi.
And then verse 16, then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious and sent and killed all male children in Bethlehem and all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. There's still so much more, but I will leave it because of time.
UHerod uthi kuzizazi hambani uma senimtholile nibuye ngoba ngithanda ukuya nami ngikhuleke kuye.
Herod had instructed the wise men, go, find him and come and tell me because I also want to go and bow and worship before him.
Kodwa ubezenzisa.
But
Herod
was hypocritical. He envisaged to kill that child.
Manje singakhuluma okuningi futhi kodwa nginovalo ukuthi kuzothatha isikhathi esikhulu kakhulu ngakho ke ngamafushane nje.
We can say so much about it and continue with much more, but because of time, I will just make it short.
Lukhulu lolusuku esikhumbula ngalo ukuzalwa kwenkosi yethu Jesu Christu.
So the day of our Lord Jesus is a great and significant, important day.
Sikhumbula uNkulunkulu eze emhlabeni ezoba inyama.
Remembering God coming down to this world to become flesh, born of Mary.
UHerod owaba inkosi eJerusalem ekuzwa ukukhuluma kwezazi wathi hambani niyomfuna uma senimtholile nize ningitshele ngoba nami ngifuna ukuthi ngiye ngimkhothamele kanti uyafarisa uqamba manga alihlaza yena ufuna ukumthola ukuba mbhubhise.
And Herod, who was the king in Jerusalem at that time, he heard of the wise men that they were seeking the king, and then he instructed them to go and seek for him and find him, and saying, come and tell me, and so that I too may go and worship him. But actually, Herod's intention was to kill him. He was hypocritical, and he was telling lies.
There's
so much that is spoken about the Birth of our Lord, but it will take so much
time.
And you can go home and there read from verse 13, 16 and continue from there.
Ngithanda ukuthatha okuncane nje ngikhulume ngakho namuhla.
I just wish to take a very small portion and speak of that today.
Ukuzalwa kwenkosi yethu ezelwe nguMaria kusiyo into encane, into ebanzi, ejulile.
The coming of our
ephakeme asikwazi ukufeza konke.
The coming of our Lord Jesus is so great. We cannot fathom the greatness of his coming, that he came down being born of Mary as a child.
Ningafunde emakhaya ivesi leshumi nesithupha kuze kube ivesi leshumi nesikhombisa nantathu kuze kube ivesi leshumi nesikhombisa niqhubeke ngale ndaba ijulile ibanzi iphakeme ukuzalwa kwenkosi yethu nguMaria ezoba inyama efana nenyama yethu ukuba asindise.
At home you can read for yourselves from verse 13 continuing to verse 16 and 17. This is such a great matter of our Lord coming to this world, being born of the Virgin Mary, coming to be born in the flesh of our flesh.
Lapho kuzwakale kuHerod ukuthi uzelwe umntwana, wathi hambani masisha niyofuna umntwana. Ngoba nami ngifuna ukuya ngimkhothamele, kanti uqamba amanga ungumfarisi akafuna ukukhuleka kuye, ufuna ukumbulala ngoba inhliziyo yakhe khona umona, kanti futhi bekhona izinto enhliziyweni zakhe zingalungile ngoba lapho ezwa ukuthi izazi zaseMpumalanga zaphindela emuva, wathukuthela, waphatheka kabi. Ngiyakuzwa lokho. Ukuthukuthela akusiyo into enhle. Umuntu othukuthelayo anoqonda ukuthi kugcwele uSathane kuye phakathi.
When Herod received the news from these wise men that a child, a king, is to be born, he sent them and said, come back when you have found me, when you have found him, and report to me so that I too may worship. But actually he wasn't out to worship. He had an evil heart, a heart of jealousy, and maybe many more things, because when he heard that the wise men had gone back a different way, he was furious. So fury and anger is not something good.
It's a sign that there's something of the devil in the heart of that person.
Upow.
He got so angry, yeah, he wanted to kill him. Now I won't speak about all that, because of the time.
Kodwa ngeke ngikhuluma ngakho konke ngenxa yesikhathi.
Ukuzalwa kwenkosi yethu ngamafushane akusiyo into encane, into enkulu.
So the birth of our Lord Jesus is no small matter, but very great.
Ukuqaba olukhulu lwasezulwini lwehla lakhuluma memeza dumisa ukuzalwa kwenkosi yethu. Abanye bathi bebecula, kanti kha iBhayibheli thi bebekhuluma.
So the coming of the Lord was something great that even heaven's hosts came down and they spoke and they praised, giving glory to God. Not mere singing, but praise unto God.
Ngamafushana ngithanda ukwanda kakhulu.
So just
in short, ungafundi verse leshumi nantathu uzofike evesini leshumi nesithupha uzofike evesini lika 18 kodwa keke ngikwenze lokho kungathatha isikhathi esikhulu kakhulu.
I won't speak on everything, but at home you can read this for yourself from verse 13, you continue to verse 16, you continue to verse 17.
Izazi zasempumalanga zaqonda eJerusalema ngoba bebethi inkosi iyozalelwa emzini ongcwele waseJerusalema.
The wise men, they headed for Jerusalem because they thought that a king would be born in the royal city.
In Jerusalem. Manje akubanga njalo. Wazalelwa emzini ka David e Bethlehem.
But it wasn't so. He was born in the David's town of Bethlehem.
Manje ngamafushane ngoba isikhathi sesihambile ngithanda ukuthinta nje okuncane.
And just in short, I would just like to touch on a very small portion.
Izazi uma zifika eJerusalema zithiphi inkosi. UHerodi waphatheka kabi, kusho ukuthi bekhona umona enhlizweni yakhe. Ubethanda isikhundla sakhe ebona ukuthi uyena omdala, uyena oyinkosi, uyena obikelwa izinto. Waphatheka kabi waze wathukuthela.
And when the wise men came to Jerusalem and said, "Where is the king to be born? Where is the child born to be king?" And this troubled Herod, because he was the king and he was troubled by jealousy. He should know about everything. And who is this unknown person now appearing on the scene?
And he got very angry. You must be careful of people who get angry. They get angry because the devil is in their hearts. Always remember, if a person can still get angry, beware. That's a dangerous sign.
Wayana umuntu onolaka. Uma ekwazi ukuthukuthela, sekuphawu obomvu ukhombisayo ukuthi hey, kunengozi kulomuntu.
Ngenxa yesikhathi angikwazi ukukhuluma kabanzi emakhaya nofunda ivesi leshumi nantathu. Ivesi leshumi lesithupha yonke leyo ndaba kunize nifike ekugcineni.
And I won't read all these verses. You can take these verses, read them at home from verse 13 and continue right down and you will be able to read it all.
Jesu akusilona usuku oluncane. Lukhulu, lubanzi, lujulile, luphakeme, ingunaphakade, siyolubabaza.
This day of the birth of our Lord Jesus is a great, a mighty day of the Lord's coming, and we will not be able to feather all of the implication of it, even in eternity.
Because of time, I won't read all the verses, but when you're at home, you can do it. But when the king heard that another king had been born, he was very upset. He even got angry. Note this. If a child of God can get angry, it's usually a sign that the devil is in that heart.
Umuntwana kaNkulunkulu esakwazi ukuthukuthela kuphawu ukuthi uSathane usesenhlizweni.
When you're at home, you can read the whole chapter.
Ekhaya ungafunda.
The birth of Christ is a great day. We don't say he was born on the 25th. The enemies, they mock us because we say he was born today. We don't know the time, but that doesn't matter. Even in this world, when royalty has been born, we usually take another day, not the day when he was really born.
Kodwa namhlanje siyakhumbula nje ukuza kwenkosi yethu. Kwaba ukhusuku olukhulu. Kuthiwa kwabonakala uquqabo olukhulu ezulwini lukhuluma. Abanye bathi bebecula. IBhayibheli akasho, alisho ukuthi bebecula, bebekhuluma kanye kanye.
So this day is so great that even the heavenly host appeared and they spoke and proclaimed the glad tidings, praising God in the highest.
Heroti, wathambani nyobona ukuthi uzelwe eBethlehem. Nami ngifuna ukuza ngimkhothamele unamanga. Kukhona abafarisi njalo emhlabeni. Futhi umuntu onolaka nimxwaye. Ngoba lokho kusibonakalisa ukuthi uSathane usenhlizweni yakhe.
And Herod told the wise men, you go and seek out the child and then report to me that I can go and worship him. But he was just hypocritical and he was furious at it. Beware of someone who still gets angry. And very often it is a sign that the devil is still at work in his heart.
I won't read the whole chapter because it's 25 past 12 already. I'll just, in short, try out to point a few things when Jesus was born. UJesu esezelwe. Ba izazi zaye eJerusalema bebethi kusho ukuthi uzelwe eJerusalema bethathwa inkondo yabo bengazi ukuthi uzelwe eBethlehema bethi uzozalwa emzini wobukhosi iJerusalema.
So when Jesus was born, the wise men came from the east and went to, according to their own human understanding and the intellect, surmising that he would, as a king, be born in the royal city in Jerusalem.
In actual fact, we should read the whole chapter. But because of time, we won't. It's 26 minutes past 12. When Herod, the king, heard another king has been born, he was upset. He even got angry. Mark the people that get angry. They do so because the devil is in their heart.
Ushukuthi.
kaphelisisi uma umuntu ethukuthela uyathukuthela ngoba usathane usenhlizweni yakhe empeleni bekumele ukuthi sifunde isahluko sonke kodwa nasikhathi asinasikhathi ngizothatha ama-point abufusha ambalwa nje.
Actually, we could read the whole chapter, but because of time, we're just taking a look at a few points.
Izaza fike Jerusalem, bethathwa ingqondo yabo, bathi kusho ukuthi inkosi zalelwe eJerusalem, emzini ongcwele yobukhosi.
So when the wise men came, they relied on the intellect to lead them to Jerusalem, to that royal house.
That's where they went wrong.
Kulapho baduka khona.
They thought the king will be born in the royal city. And the Bible says, in the city of Abraham, Joseph.
David. Is it David?
City of David.
David, yes. Kodwa iBhayibhe lithi kwaku emzini kaDavide eBethlehem.
Sengiyajaha ngoba ngibona isikhathi sokuya kuPast 12.
So I was just quickly trying to cover because of time.
Ngizothatha ama-point ambalwa nje. Izazi izaqonda eJerusalema ngoba bathi inkosi iyozalwa eJerusalema emzini ongcwele.
The wise men headed for Jerusalem, thinking and their intellect telling them that this king would be born in the royal city at Jerusalem.
UHerod wakuzwa ukuthi hawu kukhona enye inkosi ezelwe kanti enhlizweni yakhe kukhona okungalungile. Siyafunda uma siqhubeka ukuthi wathukuthela anoqaphelisisa abantu abathukuthelayo. Bathukuthela ngoba khona inyoka endala enhlizweni, khona uSathane.
And Herod, when he heard that there was another king born, things were not right in his own heart, and he became angry.
Izazi zaseMpumalanga bathi uselelwe inkosi kusho ukuthi eJerusalema, kanti bebengazi ukuthi emzini kaDavid eBethlehem.
The wise men headed for Jerusalem, the intellect telling them at the royal city, not knowing and realizing that it was Bethlehem, the town of David.
Manje sekuPast 12. Ngizokhuluma ngamafushane.
It's already 12:30, and therefore I will speak shortly.
UHerodi wathi, hambani niyobuka ukuthi lo mntwana uzelwe kuphi, nami ngifuna ukuya ngikhothamele kuyena, kanti uyabakhohlisa khona izinto ezingalungile enhlizweni yakhe. Ubengafuna ukuyikhothamela inkosi, ufuna ukuyibulala.
And Herod, in reply to the wise men, he said, seek the child out, and then I will also come to worship him. But he was deceiving the wise men. He wasn't out to worship him. He wanted to kill that child.
Uma nifike ekhaya nofunda uMathewu 2, uzoshaya kupheleni. Anginasikhathi ukwenza manje.
So at home you can take that chapter 2, and read it from beginning to end.
Bona izazi benziphutha baya eJerusalem bathi inkosi enkulu iyozalelwa emzini wobukhosi Jerusalem umkhandi uzozalwa emzini kaDavid.
So the wise men made a mistake by surmising that the king would be born in the royal city in Jerusalem. Instead, he was born in Bethlehem, David's town.
Ngokwenza njalo kwenza isiphithiphithe esikhulu kwachitheka igazi eliningi kodwa sinasikhathi uma ususekhaya wofunda Matthew 2 kuze kufike esahlukweni sokugcina.
And by their doing and them missing the mark, much blood was shed. But you can read it for yourself. You can read the chapter.
Izazi zenza iphutha bebethe inkosi iyozalelwa emzini wobukhosi eJerusalema kanti ubezozalwa emzini kaDavid iBethlehem.
The wise men made a mistake by heading for Jerusalem, thinking that was the birthplace of the king, but he was born in the town of David, Bethlehem.
Umanifike makhaya anofundisa hluko sonke evesi lokuqala kuze kube ivesi lokugcina ngoba sekudlule kuphasithwalo ufanginasikhathi.
So you, at home you can read the whole chapter. I won't go into it all because time has now passed.
Inkosi uma izwa ukuthi izalelwe bazalelwe inko enye inkosi yaphatheka kabi ngoba yona ebifuna ukuba inkosi phakade.
And when the king heard of another king who was born, he was very disturbed and angered at it because he thought he would rule forever.
Umanfike khaya nofundisa hluko sonke anginaso isikhathi ngoba sekudlulile kuphasithwa lomfu.
And if you get home, then take this chapter and read it for yourself, as we do not have time now.
Lolu suku lokuzalwa kukaJesu lukhulu. Asisho ukuthi wazalwa ngomhla ka-25 kodwa ngomhla ka-25 siyakhumbula ukuzalwa kwakhe futhi ubengenakuzalwa eJerusalema. Izazi zenza iphutha zithi inkosi yozalelwa eJerusalema kanti iBhayibheli lithi emzini kaDavid eBethlehem.
The coming of our Lord, his birth, is a great day. We cannot see all its implication. And even the wise men made a mistake by heading for Jerusalem, thinking that the king would be born in that royal city, not knowing that he was born in Jerusalem.
Ukuzalwa kwenkosi yethu kuyinto enkulu. Angkwazi ukukhuluma kabanzi seku 25-1. Kusho ukuthi uma nisekhaya anofunda kusukela 1 kuze kube ekupheleni kwesahluko.
So this is the day of our birth of our Lord. It's such a great day. We cannot go into all the detail. You read it for yourself.
We've got to watch and pray because we so easily can go astray, but that we always prayerfully search the scriptures and see whether it goes according to God's word.
Njalo sidinga ukulinda sithandaza sibukisise izwi likaNkulunkulu ukuthi konke kuhambisana ngezwi lenkosi.
Uma nisekhaya nofundisa hluko sonke angkwazi kwenza manje ngoba seku 24 minutes to 1.
So read for yourself. Don't miss out on this great day.
Ukuzalwa kwenkosi ke ngamafushane usuku olukhulu ukufika kaNkulunkulu ezozalwa uMaria ngenxa yethu.
such a great day of God coming down, being born of Mary, coming to us in our flesh.
Man fike kaya anofunda isahluko sonke kusuke bese 1 kuze kube sekugcineni kodwa nginasikhathi ukwenza manje isikhathi sesihambile.
So at home, read the whole chapter. We cannot read it all. Time has passed.
UHerodi uma ezwa ukuthi kusalelwe inkosi wafarisa wadinami ntando ukumkhothamela kanti ube inzalo yenyoka ngoba wabuya wathukuthela anuqaphelisisa abantu abathukuthelayo bathukuthela ngoba khona into engalungile enhlizweni yabo inyoka endala iphakathi.
Herod said that he also wanted to worship the newborn king, but actually he had a corrupt heart. He was an offspring of a viper, and he wanted to kill that king. He didn't want another to take his position. He wanted to remain
king.
Uma ufike
ekhaya wofundisa hluko sonke kusukela kuverse 1 kuze kube sekugcineni angikwazi ukwenza manje ngoba isikhathi sesihambile sokuya ku 22:21.
So I urge you, when you get home, read the whole chapter. And now we cannot read it all because of time.
Uma izazi zifike eJerusalema benza iphutha bathathwa ingqondo yabo bathi uzozalelwa emzini ongcwele eJerusalema kanti uNkulunkulu bethu uzozalelwa emzini kaDavid.
When the wise men came to Jerusalem, they went according to their own understanding, their intellect, thinking that the king would be born in the holy city. But God had said that he would be born in the town of Bethlehem. And if you go home, then read the whole chapter. We don't have time to go into it all.
You can go through the whole chapter. It's about 22:1, the time has passed. To spread out this matter, you read from verse 1 to the last verse prayerfully. Uma usekhaya usufundisa hluku sonke isikhathi asikho manje. Inkulu ke indaba kaJesu ukuzalwa kwakhe eyinyama.
So the story of Jesus is great, him being born in the flesh.
Ngamafushane, uHerod uma isezwa uzalwe uJesu wafuna ukumbulala.
Just in short, when Herod heard that Jesus was born, he sought to kill him.
UHerod umfanekiso kaSathane namhlanje.
Herod is a likeness to Satan today.
Ufuna ukubulala uJesu.
He wants to kill Jesus.
Uma usumtholile uJesu, uSathane ke kaphumule uzofuna ukumbulala.
If you have found Christ, Satan will not be silent, but he will seek to kill Jesus in you.
Uma usekhaya, funda kusukela kuverse 1. Kuze kube yivesi lokugcina.
So at home,
asinasikhathi manje.
Take this portion, read it prayerfully, and we don't have time now to go into it all.
Siyathokoza uJesu wazalwa, kodwa uHerod akathokozanga. Kusho ukuthi uma uthola uJesu, usuku olukhulu kuyajajulwa ezulwini, kodwa uSathane ongufanekiso kaHerod ufuna ukubulala umntwana.
So today is a great day. If you have found Jesus, then you rejoice. But Herod was not happy. And Herod resembled Satan, who nowadays is out to kill the Christ child in you.
I'm sorry, I haven't got the time to speak about it. It's close to 18 minutes to 1. The time has passed. But just in closing, a few points. When Jesus was born, Herod was upset, with all Jerusalem with him.
UHerodi watukthelela kanye neJerusalem lonke.
Uma nisekhaya nofundisa hluko sonke kusukela kuverse 1 kuze kube iverse lokugcina.
So if you are at home, take this word, read this chapter.
Lukhulu suku esikhumbula ngalo ukufika kukaJesu emhlabeni.
This is a great day of us remembering the coming of Jesus to this earth.
Thina sikhumbula mhla ka-25. Asazi ukuthi kwaba lolu suku lwangempela yini. Kodwa usuku lokuzalwa kwenkosi ingakhunjulwa noma nini.
This is a day in which we celebrate the coming of our Lord Jesus, not knowing whether it truly was this day, but we can celebrate his coming on any day.
Fundane khaya kusukela ku verse 1 kuze kube ekupheleni kwesahluku ngoba manje sekho sesiya ku 41 isikhatha sekho.
So read for yourselves when you are at home. Time has passed now. It's already 12:45.
UHerod uma ezwa khona inkosi ezelwe ngenxa yokuthi bekhona umona enhlizweni yakhe wamelana nakho kodwa akavezanga wazenzisa kodwa ngasegcineni wathukuthela anoqaphelisisa abantu abathukuthelayo ukuze bathukuthele khona inyoka enhlizweni yabo.
So when Herod received the news of the Christ child being born, he was not happy about it, but he was very hypocritical, saying that he wanted to worship the child, but he had something else in his heart, and that caused him to be angered, to be filled with jealousy, so that old serpent was at work in his heart.
Uma nisekhaya nofundisa hluku sonke kusukela verse 1 kuze kube sekupheleni. Asinasikhathi ukwenza lokho manje ngoba sekukho 31.
So please take time to read the chapter at home. We do not have time now because the time has already proceeded.
Funde kusukela verse 1 kuze kube sekugcineni.
You can read from the first verse to the end.
Manje ngamafushane. Usuku lukaKhisimusi lukaJesu ezelwe uMaria akusiyo into encane kuyinto ephakeme ebanzi ejulile ukufika kukaJesu lapha emhlabeni ezelwe nguMaria ngenxa yethu.
So what a great day this is of Jesus coming into this world, coming being born of Mary.
Umhlaba wonke bekufanele ukuthi uthokoze, ujabule, umemeze uhaleluya, kodwa kubanga kanjalo abaningi abakuthokozelanga ukufika kukaJesu.
The whole world should have rejoiced at his coming, but pitifully it was not so.
Kunjalo-ke uma uJesu esefikile nasenhlizweni yakho, uHerodi, uSathane, ngeke athokoze, uzofuna ukuthi abulale umntwana osenhlizweni yakho.
The same way in your life, if Christ comes into your heart, Herod, Satan, will not rejoice, but he will seek out to kill.
Lindani nithandaze, uSathane uyahamba umhlaba. Ufuna ukwenya umntwana njengokuba uJesu esengenile enhlizweni woqanda uqonda ukuthi uSathane uzofuna ukuthi ambhubhise uJesu. enhlizweni yakho.
And that's why, as the word says, the devil roams around seeking whom he can devour. So you beware. If you have found Christ and he has come into your life, Satan is out to destroy him.
Asakwazi ukukhuluma kabanzi. Sekukhothe 2 dlulile kukhothe 21 isikhatha sekho. Uma usekhaya funda kuMatthew 2:1 kuze kube sekupheleni. Ukuzalwa kweNkosi yethu Jesu akusinto encane, kuyinto enkulu. UNkulunkulu azalwe nguMaria abe umuntu ngenxa yakho ngenxa yami.
What a great this was, that God came down, born of Mary, born in the flesh, for your and for my
kodwa
sake.
Indaba ebanzi ngizoyenza befushane. Uma uJesu esengena enhlizweni yakho, uSathane uzofuma ngezifuna ngeindlela zonke ukuthi ambhubhise.
If Christ has come into your heart, into your life, Satan will by all means try to destroy him.
Ekhaya ufunda isahluko lesi sahluko kusukela kuverse 1 kuze kube sekugcineni ngoba isikhatha sekho manje sesi 12:1 angwazi ukukhuluma ngaso isikhathi sesihambile.
So if you're at home, take time to read this chapter. I can't continue with it as time has now proceeded.
Ukhulu lolu suku esikhumbula ngalo ukufika kukaJesu ezelwe nguMaria. Izazi zaseMpumalanga zezithi uzozalelwa eJerusalema. Benza iphutha bengazi ukuthi uzozalelwa eBethlehem.
So this is a great day, and even that wise that came, men came from the east thinking that he would be born in Jerusalem, but they were mistaken in that.
UJesu uma esefikile enhlizweni yakho, qaphelisisa uSathane uHerod uzofuna ukumbulala. Qaphelisisa. Uma usekhaya funda Matthew 2 sukela 1 kuze kube sekugcineni.
Be on your guard. If Jesus has come into your heart, Satan, who is likened to Herod in this instance.
UHerod ungumfanekiso kaSathane. Uma uJesu esengenile enhlizweni yakho, qaphelisisa ngoba uSathane uzofuna ukuthi ambulale uJesu.
You need to be on your
guard. Uma usekhaya funda kusukela sahluko 2 verse 1 kuze kube sekugcineni.
Be on your guard. Satan will want to destroy Jesus in you.
Ukukhumbula usuku lokuzalwa kwaJesu into enkulu. Ukuzalwa kwaJesu enhlizweni yomuntu kuyinto enkulu. Kodwa nanku uHerod uSathane uzofuna ukumbulala uJesu osumtholile.
Celebrating this day of the coming of Christ is something great. And even you receiving Christ into your life is something amazing and great. But be on your guard, because Satan will be out to destroy him.
Zechariah 10:1. Isikhathi sesihambile. Ekhaya ungafundi sahluko 2 kuze kube sekugcineni.
So it is now 10:1. Take your time at home to read this chapter. We don't have time to expound on it anymore.
Kusho ukuthi uma uJesu ngamafushane esengena enhlizweni yakho, uHerod uSathan uzofuna ukuthi ambulale. Qaphelisisa lokho.
So in short, when Jesus has entered into your heart, Satan is out to destroy and kill him.
Ukwehla kukaJesu abe umuntu into enkulu. Ukwehla kukaJesu angene enhlizweni yakho kuyinto enkulu, khona ukuthokoza ezulwini.
Jesus coming down to this earth to be man is something great. And Jesus coming down, entering into your life is something great. But be careful, be on your guard. Satan is out to destroy him.
So good 10 to 1. Iskatse sambile. Ngamafushane. UJesu mayesengena enhlizweni yakho. Khona ukuthokoza ezulwini. Kodwa uHerod akakuthokozisi, uSatan akakuthokozisi.
When Jesus enters into your life, there is great joy and jubilation in heaven. But be aware, Satan is not happy about it.
Ukuba uSatan angamtholi uJesu osenhlizweni yakho, ambulale.
Watch and pray that Satan doesn't get hold of Jesus.
Uma ufike ekhaya thatha uMathewu 2, 1, kuze kube sekupheleni. Ukuzalwa kukaJesu kwaba into enkulu, kodwa uma ezelwe enhlizweni yakho, kuyinto enkulu kakhulu khona ukuthokoza nasezulwini.
So here in chapter 2 from verse 1 we can read, the coming of Jesus to this world is something great. The coming of Jesus being born in your heart and your life is something great as well.
Isikhathi sihambile. Siya ku 1, 12 minutes to 1. When Jesus was born in Bethlehem, it was a great thing. When he's born in your heart, it's a very great thing. There's joy in heaven. But now you've got to watch and pray. As the king wanted to kill Jesus, the devil will want to kill Jesus in your heart. Nikapelisiseke, mbekisise ukuthi uSatan angaphumeleli. Funda ke ekhaya, Matthew 2, sukela ku 1, kuze kube sekugcineni. Ukuzalwa kwaJesu eBethlehem into enkulu. Ukuzalwa uJesu enhlizweni yakho into enkulu. Kodwa nangu Herodi ufuna ukubulala umntwana okuwe.
So be on your guard, watchful. Satan is out to kill and destroy Jesus in you.
You've got to watch and pray. The devil will try his level best to make an end of Jesus in your life. That's why you've got to watch and pray. Kusho ukuthi qaphelisisane, uzalwa kwaJesu into enkulu, kodwa uma izelwe enhlizweni yakho kuyinto enkulu futhi. Kodwa qaphelisisa, nangu Herod, nangu Satan uzofuna ukuthi abulale umntwana okuwe.
So this Herod, this old serpent Satan, he is out to destroy the Christ child in you.
Ukufika kwaJesu emhlabeni eBethlehem into enkulu. Ukufika kwaJesu enhlizweni yakho into enkulu, kodwa qaphelisisa. UHerodi onguSathane ufuna ukuthi ambulale enhlizweni yakho.
So the coming of Christ to this earth, something great. Jesus coming into your life, something great. But beware lest Satan destroys the child within you.
It's 5 to 1. I haven't even started to speak about what I wanted to speak about. But to make it short, it was a great day when he was born. It's a great day when Jesus is born in your heart. The king wants to kill him. And he'll try his level best to do it. Watch and pray that he won't succeed. It's 5 to 1 now. Now in closing, it was a great day when Jesus was born. It was a great day when he was born in your heart. But beware, the king, the devil,
will want to kill Jesus in your life and destroy him. So watch and pray. When you're at home, read the whole chapter, Matthew 2-3. I just want to speak about a few points. Herod tried his level best to kill Jesus when he was born. And when Jesus is born in your heart, the devil will try his level best to kill him and destroy him in your life. Watch and pray that you won't succeed. Kusho ukuthi ngiqaphelisise uma uJesu ezelwe enhlizweni yakho, uSatan, uHerod, uzozama ukumbulala nakanjani. USatan uzozama. Ngakho-ke uma usumamukela uJesu, qaphelisise ukuba uSatan angaphumeleli ukumbhubhisa uJesu empilweni yakho. Thatha iBhayibhele, funda isahluko sesibili kuMathewu ukuze kube sekugcineni usemadolweni. Sekuya ku-1, isikhathi senkonzo sesaphela. Kodwa ngithi qaphelisise ukuba uHerod ongumfanekiso kaSatan angaphumeleli ukubulala uJesu osenhlizweni yakho. Thandaza, ulinde uSatan angaphumeleli, ngoba angaphumelela. UHerodi isigcino wathukuthela kwaba nolaka nokuqaphelisisa abantu abavukwe kulaka, ngoba lokho kuveza ukuthi inyoka endala ikhona enhlizweni yabo. Kukhona isono abahleli naso. Yikho kuvele lokhu. Seku-1, empeleni sekufanele ukuthi ngivale. UJesu ezelwe into enkulu. UJesu ezelwe enhlizweni yakho into enkulu. Qaphelisisa ukuthi uJesu omtholile, uSathane angaphumeleli ukumbhubhisa.
So, if Christ has been born in your heart, in your life, be on the guard, watch out, because Satan will be out to kill and destroy this child in you.
Time has passed long ago. It's 1 o'clock. In closing, it was a great day when Jesus was born in Bethlehem. It was a great day when he was born in your heart. But beware. The devil will try everything to kill Jesus in your life. So watch and pray that you won't get any room in your life. Uma usekhaya, funda Matthew 2:1, kuze kube sekugcineni. Nangu Jesu, uzelwe enhlizweni yakho, usuku olukhulu lolo, kodwa nangu Herodi, ufuna ukumbhubhisa uJesu osenhlizweni yakho. Qaphelisisa-ke, thandaza, funda isahluko 2, kuze kube u-3, ubone ukuthi uSathane wazama kanjani ukumthola uJesu ozelwe. The devil will try everything. Watch and pray that you won't succeed in killing the Christ child in your heart. When you're at home, read Matthew 2, the whole chapter, and see how the devil is out to kill Jesus, who has come and who has been born in your heart. It's 1 o'clock. The time has passed. Just a few closing thoughts. UJesu ezelwe nguMaria, uHerod wafuna ukumbulala. UJesu ongena empilweni enhlizweni yakho uzofuna ukuthi ambulale uJesu osenhlizweni yakho. Qaphelisisa-ke
thandaza ulinde uthi inkosi ngisize ukuba uHerod uSathana ngamthola uJesu enhlizweni yami.
So in closing, be on in prayer, prayerfully beseech the Lord that he will help you, that the devil will not be able to kill the Christ child born in you.
It's 1 o'clock. The time has passed. Just a few closing thoughts. It was a great day when Jesus was born. It was a great day when he was born in your life. But watch and pray that Herod, the devil, won't succeed in killing and destroying the Christ child in your life. Watch and pray right to the end. Jesus is in danger in your life. Herod, the devil, will want to destroy him.
Linda uthandaze, ngoba uHerodi ongusathane uzama ngawo wonke amandla akhe ukubhubhisa lo mntwana empilweni yakho.
Kwaba usuku olukhulu ezelwe eBethlehem. Kwaba usuku umsukwane ezelwe enhlizweni yakho. Kodwa qaphelisisa ukuthi uSathane angambulala uJesu enhlizweni yakho. Fanele ukuthi qaphelisise, silinde, sithandaze.
We need to watch. We need to watch and pray. Ngoba
kusisa ngani uma ezelwe eBethlehem. Kanti uzelwe enhlizweni yakho. Kodwa uHerod uzophumelela, uSathane uzophumelela ukubulala uJesu empilweni yakho. Ngakho ke linda uthandaze. Sengiyagcina, isikhathi sesihambile, sekushaye no-1. Imicabango embalwa nje. Kwaba usuku olukhulu ezelwe eBethlehem. Kwaba usuku olukhulu uJesu ezelwe enhlizweni yakho. Uma isezelwe. It was a great day when Jesus was born in your life. Watch and pray. Because Herod will want to kill Jesus. And what a tragedy if Jesus has lived in your life for years. And at the end, he can be killed by Herod, who is a picture of the devil. Kusho ukuthi qaphelisisani. Sekushayile u-1, isikhathi sesihambile. Kwaba khulu usuku umsukwane uJesu ezelwe eBethlehem. Kwaba usuku olukhulu ezelwe enhlizweni yakho. Kodwa qaphelisisa. Ngoba uHerod uSathane uzozama ukumbulala uJesu enhlizweni yakho. Thandaza, ulinde. Kubuhlungu uma uJesu enhlizweni yomuntu, kodwa uSathane aphumelele ukumnqoba, ukumbulala.
How painful if the devil should get it right to kill Jesus in a person's life.
It's 1:05. The time is gone. And I haven't even started about the real thing. It was a great day when he was born in Bethlehem. It was a great day when he was born in your life. Has he been born in your life? If he has, watch and pray that Herod, who is symbolic of the devil, won't succeed in destroying and killing him in your life. UJesu wazalelwe eBethlehem. Kodwa uma isezalelwe enhlizweni yakho, kukhulu kakhulu nalokho. Qaphelisiseke, linda uthandaze. That the devil will never succeed in killing Jesus in your life, having lived with him for so long. Watch and pray. The devil is out to devour you and to kill the Christ child in your life. Time has elapsed. It's 6:07. just in closing, was a great day when Jesus was born in Bethlehem. It was a great day when he was born in your life. But watch and pray now that he won't get it right to come into your life and kill the Christ child. Watch and pray that that won't happen.
Siyabonga. Lwabakhulu usuku Jesu ezelwe eBethlehem. Kwaba usuku olukhulu ezelwe enhlizweni yakho.
How cannot we thank God enough as he came to be born in Bethlehem, that he came to be born?
UHerod ubefuna ukubulala umntwana. USatan uzofuna ukubulala uJesu enhlizweni yakho. Linda, thandaza, uSatan angaphumeleli abulala uJesu wakho.
And as Jesus has been born in your heart, watch and pray that Herod, Satan, will not kill and destroy this Jesus in your life.
Umosekaya funda Matthew 2, kuze kube sekugcineni, uzobona ukuthi uSatan ubezama kangakanani ukumbulala uJesu. Uma usumtholile uJesu, kuhle, qaphelisisa, linda, uSatan uzofuna ukubulala uJesu osumtholile.
Read of his coming and how Herod tried to destroy the Christ child, and you therefore need to watch and pray that he will not get it right in your life.
It was a great day when Jesus was born in Bethlehem. It was a great day when he was born in your life. Watch and pray that he won't succeed in killing Jesus in your life.
Linda uthandaz, qaphelisise ukuthi uHerod, uSatan engaphumeleli ukumbulala uKristu empilweni yakho.
Ekhaya funda Matthew 2, nos kuze kufike ekugcineni.
So at home, read Matthew chapter 2, the whole chapter to the end.
Uzobona uSatan ukuthi uhamba kanjani ufuna ukubulala umntwana osenhlizweni yakho. Linda uthandaze ukuthi uSatan angaphumeleli.
And you will see how Satan is out to destroy the Christ child in you. Watch and pray that he will not succeed.
Siyabonga.
Thank you.